School FM.
Ngithanda ukwazi nje onyaka 2020 ngabe inhlelo khona lokho zithini kusona nje ubheka phambili.
Into yokuqala nje besikhuluma naye no teacher as a tool yesikole ukuthi mangabe undlule esikoleni ubona ukuthi isikole kuyafunda kusona. And second lesimisele ukuthi njengamanje umatric wonke. In fact sesivule ukuthi umatric wonke mhlawumbe uthola excellent results. But sethe from grade 8 until grade 12 so treat as umatric. Ngamanye amazwi kuwo wonke ama grades sithi so 200% pass rate.
So amazwi akho okugcina nje ongathanda ukwadlulisa kubahlali basemajuba bazali abafundi nje baqala unyawo ngathini?
Ngizothibona ngizocela ukubasilekelele kakhulu for ukuthi lezi ngane especially for ama studies mangabe ukuthi abazali mhlawumbe ngayilethe ingane ngomgqibelo nangesonto nantambama bangayithethisi bangenzile bayinikele kuthini thina sobanceda ukuthi ingane zabo zithole ama results amahle makuphela unyaka. Ngibonga kakhulu futhi support kubazali abangiphe yona kule minyaka enzima. Eningathemba ukuthi ngasonke isikhathi isikole sizoba far away. Ngine basupport nga yonke indlela.
Asibona kakhulu isikhathi akho njalo.
Ngiyabonga kakhulu mntakababa.
School FM, connecting, informing and empowering students.